Worldwide music. Internationally known.
Worldwide music.
No other than this is Basilimba.
Gamba mengiria wakumo no mukori. Boy kena reka wimpasha nyakutunyori. Tumina fero keshe niko zokori. Yekunyanda pamukoshi iwe kakapori.
Pavukari fatu tandarase. Surprise amazeta tutandarase. Simi penda pavakari music muangarase. Paribuda isi white isi muangarase.
Kakuru wati se shakatu.
Mukuru kutaka tena kai chakatu.
Ama sopa DST kura koropu.
Zamdekore tinge barasa pu.
Wamuroro tuwa kapia wamuromo.
Yevo, ni wavo wapata kone siyevo.
Chanku kumyavo alinsansa fitirinki.
Ikeni mupenu kamu sasena siinki.
Lava titikisha awe bat. Chibombaza tachikwana na mu au bat.
Narikari pisa aidat. Da wavo world wadi wishive ni i-class. Music
chef coach karampishe Lexus. Ine ni worldwide istina Nexus.
Bambuli
Kicho nchapa koto. Bambolei bambolei chofa aletie imbamu.
Panduka panduka warifi nanguka. Wati mwana changanga uso ni nabuka. Nariwamba njeso mbora tekuri moku. Nguruwe nguru kuwe tekuri moku.
Koma kachema
Kichemeshe.
Sunge michene
Nanti uicheneshe.
Ichi wanso kuseka seka.
Ashpeleka.
Asa socha on my own pato.
Ashpeleka.
Mwarifi tisha
Kaske.
Noti nkongole
Kaske.
Ichi popi mwambo musango ntambo. Watakomo chishi supa ni wankambo.
Dekende wa kapa master.
New York kuwe kapa master.
Chino ni chimbi.
Alemo na chichino chimo chile.
Apapa
Kekwala futi tofu chino chine.
Kekonsha mwankonsha ne. Yombe na kwamba kekishinka.
Hola.
Teti mkwani shaine. Genera kekishinka ye.
Boy kena ne karapari fiti. Lelero life na iveka. Tasha ino kuchira pari mwandawa. Chita phone chitari ndi kuti mwandawa.
Uleka bifo kuno leto lumanda. Shika lazia pari lumanda randa. Imoririen kari akwata poko. Kaloririen kawesha. Kufikansa kendini. Ukila kansa kumusha.
Ladies and gentlemen, this is 408 Empire High Class Music.
Worldwide music.
Downloaded from westsidemusicblog.net.